Rehemono. Jangwa wenti amazi tazinanywa mazi.
Oba duli dudana ka kuti ya.
Madenzi.
Kendo wenti amazi nyote mbete dziri kuvi.
Kalema. Senanga chagaranyo, okufuna kumakana inya bebizibu byebingi. Kansabe katonda pe, manange bwempakasa byonna byo katonda yayamba. Kale kibeera kitya ngoyingidde mu makanga erinnya erimpitibwa lya mwami. Peme kintu kye ndabye towankawankanga ekyo kyokibeera kibitabu. Oyina kulinda nnyo ate okumiikiriza okutuusa wendifunira ensimbi. Wabula mwana muwala teweeraliikirira oyinza okulowooza tinnimbye. Nese ku byakawuna kawolere taata omundabira nnyongeze. But keep our love secretly kulaba bwebuulira bangi.
Kuluma, kuluma,
mama, era nange kyerabiddeko kiki.